Israa'il ayaa ah dalka ugu badan ee hela gargaarka Mareykanka, ku dhawaad $4 billion sanadkii. Inta badan waxa uu ku baxaa qaab gargaar military. Mareykanka waxa uu ku dhow yahay inuu bixiyo $6 billion.
My commitment to Israel, I want to make clear again, is ironclad. The security of Israel is critical.
ballanqaadkaygii Israa'iil waxaan rabaa inaan caddeeyo mar kale waa mid bir ah. Ammaanka Israa'iil waa mid muhiim ah. Mar walbana waxaan hubin doonaa in Israa'iil ay haysato waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo Iiraan iyo argagixisada ay taageerto.
Gargaarka military ee Israa'iil ayaa imaanaya iyada oo maamulka madaxweyne Biden uu dib u eegis gudaha ah ku sameynayo in Israa'iil iyo saaxiibada kale ee ay wada shaqeeyaan ee la siiyey hubka Mareykanka ay u hoggaansamaan sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Mareykanka. Xukuumadda Netanyahu ayaa u sheegtay Mareykanka inay sameeyeen koox mutadawiciin ah oo aqoonyahanno ah iyo saraakiishii hore ee maamulka ee dhaleeceeyey habdhaqanka dagaalka Israa'iil ayaa isku khilaafsan. Kooxdu waxa ay ka codsanaysaa maamulka inay joojiyaan wareejinta hubka. La gudoomiyaha Nawra Erekaad waa professor sharciga caalamiga ah ka dhigta jaamacadda Rutgers.
Unfortunately, we have indications from the State Department already based on their practice that they have out of the 16 incidents we documented, 11 out of the 16 Israel does not even claim that there was a military target.
Lixiyo tobankii dhacdo ee aanu diiwaan gelinay, 12 kamid ah 16 Israa'iil ah xitaa ma sheegan in uu jiro bartilmaameed military, mana bixinayso cudurdaar. dhacdooyinkaas kala bar ayaa ahaa weerarada lagu qaaday guryo la degan yahay oo ay gabaad ka dhiganayeen qoysas gudaha ku jiray. Kooxdan hawsha loo xilsaaray ayaa sheegtay in ay dib u eegis ku sameeyeen kumanaan warbixinno shil ah oo ay ku jiraan duqeymo ay diyaaradaha militariga Israa'iil ku qaadeen 2 xero qaxooti oo kala ah Maqaazi iyo Jabaliya. Weerar kasta waxaa ku dhintay 19 qof. Militariga Israa'iil ee loo soo gaabiyo IDF ayaa weerar waxa ay ku qaadeen guri dabaqa oo ku yaalla bartamaha Gaza oo ay ku dhinteen ugu yaraan 106 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 4 iyo 10 caruur ah. Guddoomiyadka ayaa natiijadooda u gudbiyay toddobaadkii hore maamulka, kuwaas oo ay tahay inay u soo gudbiyaan Kongareska bisha May 8-deeda in Israa'iil ay u hoggaansanto sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay sii dayso natiijada baaritaanka ee ku saabsan in la xadidayo kaalmada la siiyo unug ka mid ah ammaanka Israa'iil oo lagu eedeeyay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Daanta Galbeed. Inta badan ka hor weerarkii Xamaas ee Israa'iil ee 7-dii Oktoobar, Israa'iil waxa ay dhaleeceysay soo jeedin kasta oo lagu xadidayo gargaarka. Xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israa'iil oo la yiraahdo Benny Gantz ayaa sheegay in Israa'iil ay tahay dal dimuqraadi ah oo leh dowlad, ciidan iyo kala sarreyn. Waxa uu sheegay in cunuqabateyn lagu soo rogo qeyb gaar ah aysan ahayn qaab sax ah.
Dowladda
Israa'iil waa waddan dimuqraadi ah. Dowlad bay leedahay, ciidan bay leedahay, waxay leedahay kala sarreyn, waxay la muuqataa in cunuqabateyn lagu soo rogo unug gaar ah, ma aha wada saxa.
Israa'iil ayaa ka argoosanaysay weerar ay Xamaas ku qaaday 7-dii Oktoobar oo ay ku dhinteen 1,200 qof. In ka badan 4,300 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay dagaalka, kuwaas oo u badan rayid. Xirmada gargaarka ee $26 billion ee Israa'iil waa qayb ka mid ah sharciyo uu ansixiyey sanadka 3-dii oo ay ku jiraan $26 billion oo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine iyo $8 billion oo loogu talagalay amniga Mareykanka ee Indo-Pacific.